wasanga abandi nababita buse kubanga kalinga kagenderere omukusanya w'obuganda kingabye tufungize tube kutuleko naffe obaofuka bulungi amakago tofuka wange ebyange kabisigale nga byange kwemalirira nze tuligamba kyabaana tuligamba kyabajjwa balitubuuza tulyogera ki titwali ludda wa yeffe labayo obuswavu bakulu bannange tuli ku ki egwanga ligenda tulaba wabula ekinnumya omutima amazzi gye gaali gakulukutidde era gye gatta zemmanyi luli bono buli mbuzi erinda ku nkondo yaayo sibadde wakuyomba naye nno mwannyo omutima gye tulaga ndaba matongo twetolote bali wakati mu kintu sibalinya naffe kutusinga enkwe zatuyinga obunafusi obutakuta omululu bannange yekana luzaala bwetunuulira embeera gye tulazamu tulinga bamasikini mu nsi yaffe
Tubye bitono bye yalwanirira sinza kwerabira Federal
chacha mahiro kenda nebintu byebitono byamani nirasinza kwera bira kabaka wafe nabiterekanga sibisuye ibyo kuwangwa kwa chacha mahira nebintu byebitono byamani nirasinza kwera bira ebyo byebyafe nabiterekanga sibisuye ibyo kuwangwa kwa chacha nebintu byebitono byamani nirasinza kwera bira ebyo byebyafe nabiterekanga sibisuye ibyo kuwangwa kwa chacha nebintu byebitono byamani nirasinza